Obulamu we guba mukeka ye gwensansa manyafunye okwanukulwa mungu andete dansa Obulamu we luba luyimba yenze alina dansa yadde banja bamuswama kamufunire ba bouncers Obulamu we luba luyimba yenze alina dansa yadde banja bamuswama kamufunire ba bouncers kasitawa sembeza mu mutima nonzija mu lukubo manya basigala woshe balaba
com.